SBS Radio.
Ua whaamau ni ia ma whaamawina le whaamasinonga i Newcastle, mōlianga o le taitai o le Ekalesia Katoliko Roma i Adelaide, le awhionga ia Archbishop Philip Wilson. O mōlianga ona o le nanaina ma whaalafi o sori tūlafono a se pātele o le Ekalesia na whaia i tamaiti, ai ona ngā lulua whaatasi i Newcastle Malehunter Region, i le wā o le awhiva se lauwhitu se fulu, ma le awhiva se lauwalu se fulu. O le pātele na whaia soli tū la whono i le whānau, o Father James Fletcher, ua maliunei. O le whaasalanga na tūina mai i le fionga ia Archbishop Philip Wilson, e se fulu manalua masina i le whalepuipui, ai ono masina e whaasafua i le palola, ma ua aveai Philip Wilson, ma se sui au pito si inia o le Ekalesia Katoliko Roma i le lalolangi, ua mōlia ma whaasalaina i soli tū la whono whapenei. Na oleono masina tuli ma na fatonuina e le famasino Magistrate Robert Stone se suesuenga e faia i le apikopo e iloiloai pe mafaio na tuli lo na fasalanga i tua mai o le falepuipui po o se Intensive Corrections Order. O se tasina afia i solitu la fono le patele o James Fletcher o le alii o Peter Gogarty ma na ia faalia i lona manatu e mā le whaasalanga o tu ina mai e le whaamasinonga i a Archbishop Philip Wilson, ai ole mea sili, ua whaamao ni a lona mōlianga.
Having said that, I am very pleased that we've got a conviction. Yet again, I think we have made history here in Australia, the highest ranked church official to ever been brought to account for what we know was a worldwide systematic abuse of children and the concealment of that abuse. So I am content that we've done something in Australia that nobody else has been able to manage.
Se tasina afia i solitulu afono ale patele o Father James Fletcher, Peter Gogarty. O te sema o te usanga e lua afe ma le wha, na wha maonia i le whamasinonga mōlianga uma hiva na tu ua i ai patele James Fletcher. O ia mōlianga uma e au fiai feusua inga, wha malosi, maisi whainga mātanga ma soli tū la whono na whaia i le whanau. O se tasi na sā waina e pātele James Fletcher o Peter Cray na ia whaailoa. Ia Philip Wilson le whaisoo o le soli tū la whono le neia James Fletcher ia te ia i le tausanga ia whaiva sa lau fitu se fulmana tasi a e whātoa se fulu tausanga lona matua. Na ia whaalia fo'i, pēna whaalia fo'i se isi mōni mau e se fulmana tasi tausanga lona matua le taimi na ia whaai loai, ia Philip Wilson, soli tū la whono a James Fletcher, na whaia ia te ia, ai whaatoa se fulmana tasi tau sangalo na matua ili tau sanga ia whaiva se lau fitu se fulmana leo no. O le apiko po, ili afionga ia Archbishop Philip Wilson, o lo oa afia i le aunga po o aunga tau amata o le ngase ngase ngalo ngalo le Alzheimer's disease. Na whinau le loia mo le tuwa le malo po le prosecutor, Gareth Harrison, o le whaamuamua Philip Wilson, na ave i le puipuinga o le ingoata uleleia o le Ekalesia Katoliko Roma, ai le o le puipuinga o le saonga le mu, ma le manuia o le whanau, na tu uinatu i lalo o lana tausinga. O lona sao, na wha umi umi ai, po o lona sao, na wha umi umi ai o na whaia e James Fletcher, sa wanga i le whanau. I se whamatalanga mai le pūlenga o le Ekalesia le Archdiocese Adelaide, na sa unua se tasi o pātele, na te sila fia le leile ti ngā ma mawhatianga na whiangai ma o loo whiangai pea, ma i lātou na sa waina, e le ngata i a James Fletcher, ae mai isi pātele, mai isi whaife au o le Ekalesia. O loo, e le ngata i a i lātou, ae whapea fo'i,
The proceedings have been adjourned until August 14, during which time he will be assessed for suitability for home detention. It is therefore inappropriate that I make any further comment about this case. However, in such circumstances, we should be very aware of the impact on survivors, their families, and all those who love them. I have witnessed the anguish and grief of victims. The Church must continue all efforts to listen and support them. I reiterate that our commitment to the safety of every child in our church and schools is paramount.
Se whamatalanga mai le Archdiocese Adelaide. O se tasina sa waina e James Fletcher, o le alii o Daniel Finan. na ia sa unua foi, masalo e matua te le se suinga ilona olanga. Pe anatali tonuina o ia Philip Wilson I le teimi mua mua na ia longo inai, pe faa iloa inai ia Philip Wilson fainga soli tu la fono, masa uanga a le patele o James Fletcher na faya ia te ia.
If he had have done the right thing back in 1976, I would never have been abused. If the church had have then stood Fletcher aside, my life would be completely different. Completely different. Thank you for asking. I do feel I've got justice. Okay, I really do. The length of the punishment, you've really got to think of a term of a maximum of 2 years, and he's actually given him 12 months. He's the most senior Catholic to ever be charged, and he's actually giving him 50% of the maximum term. So that is groundbreaking in itself.
Na sa anua fo'i Daniel Finan, o le le sona mai le komisi sua su'e, atua I le fa'ai unga le fa'amasinonga pe ona tu'ina mai, ya Philip Wilson, a o sa waina se tamaititi se tangata matua. A fa'apea o oe o se tamaititi o lo sa waina se tangata matua, po o esi la fia o oe o se tangata matua o lo o esi la fia se tamaititi o lo sa waina se isi tangata, po o se faife au, po o se pātele, po o se whaia onga, po o ai lava. O lou tiu te tau ave, o le li putia lea I leo leo.
Absolute strong message today. The police are there. They've succeeded. Go speak to the police. If you are or have been a victim of sexual abuse, come forward. Because it can happen and it can work.
Daniel Finan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.